bazou, bege. Pise papa, pise 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 bazou, bege. Minangithanda lene sizweni, minangiyoqonywa lene sizweni, ngibonile intombi emazweni, bayibuza ngomile, ayiyona iqoshile, bayibuza ngonile, ayiyona iphumile, mangibona iyamwezela.
I only come.